Unurusa kubimodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari. Abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye. Kigice cyaje
natangiye kujya nka saa 10:40 nyine ngo byahaye hano mu byuma ngo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari nijoro byaduteye impungenge twadutse n'imari nyine urabona ntawakoze natwe twadutse impungenge tukadutse turasanga byahiye hano niho isoko ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye ibikamyo nini cya karindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakupye umuriro wenda aho bigereye.
Iki gice cyahiye cyari cyegereye isoko rinini ryo mu Gahoromani hafi yo mu mujyi wa Kabuga. Cyari cy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari, harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo. Nyiri uyu mutungo Habarugira Alex bakunda kwita Murokore avuga ko kugeza ubu ataramenya icyateye inkongi y'umuriro.
Aha hantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma dukoramo na kawunga ariko z'abaturage bisanzwe, hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba 14 njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru. Biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho ariko ku mana birashoboka. Inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya ndashima. Ubu nta muntu wari wagafunguye, nta muntu nkeka ko mu makuru mfite nta muntu agiremo ikibazo.
Kugeza ubu bari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko inkongi y'umuriro yabahombeje. Alexis Habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibi bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni 500. Imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro, ariko kugeza mu masaha atanu imyumbati yari itarazima icyaka. Imyotsi yari igicucumuka mu gace iyo myumbati yari irimo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nsengiyumva Vincent nawe wari uri ahabereye impanuka yabwiye Radio Rwanda aho kugeza ubu ataramenya icyateye inkongi y'umuriro, ariko gakeka ko yatewe n'amashanyarazi.
Ntabwo turamenya cyaba cyabiteye, gusa icyo tuzi cyo ni uko ntawari ucanyemo, nta nubwo bari bagatangiye gukora. Ikindi ni uko hari umuzamu gusa, ubwo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro, ariko biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane mu nsinga zaba zitari zinsaye neza aha ngaha, ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza.
Hari abatangiye iperereza?
Yego, nibyo, kugira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye aha ngaha urwego rwa RIB narwo rwageze rutangira iperereza. Rege nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze, hari n'ababyitiranyije n'isoko rya Gahoromani. Murabona isoko riri ku ruhande aha, naho umuntu ku giti cye witwa Murokore yari afite ikibanza imbere y'isoko, yari yarahashyize ibikorwa bisabiye uburenganzira, ibyuma bisya. Ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba aha ngaha n'inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe.
Iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushya ahagana saa 11 za mu gitondo, ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare, ariko kugeza mu masaha 5 bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati. Nubwo bari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo, ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashije guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini, ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu Gahoromani. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.